When I was asked whether there's something on my heart concerning the message this morning,
I really was at a
loss. Because we heard so much during the week. And I believe that the Lord spoke to each and every one of us who were present. Well, that's how I felt because the Lord spoke to me. And if the Lord has spoken, you know, words fail you to say something. And I said, Lord, what can I still say? What can I repeat to your
people?
And I opened the Bible, and my eyes fell on this particular word. And maybe it is only for me. But I trust that there will be one or two amongst us who'll be blessed by
it.
And we find it in the book of Isaiah, chapter
40.
And we read this.
Isaiah 40,
from verse 1. Comfort, comfort my people, says your God.
Tutuzani nibatutuze abantu bami, usho uNkulunkulu wenu.
Speak tenderly to Jerusalem. Tell her that her sad days are gone.
Ungani iJerusalema isibindi nimemeze kulo ukuthi ukulwa kwalo sekuphelile.
And that her sins are pardoned.
Nokuthi buhlanguliwe ububi balo.
Yes, the Lord has punished her to full for all her sins.
Kukuba lamukelisiwe esandleni sikaJehova ngokuphinda ngokuphindiwe ngazo zonke izono zalo.
And I had to stop, and I could only bow before the Lord and say, Lord, is that for me? Is that for thy children? And then I read, it's for Jerusalem. It's for those that were in exile in Babylon.
Ngasengima khona lapho ngathi Nkosi ngabe lokhu kuqondene nami ngedwa noma kuqondene nebandla lonke na. Mangiqhubeka ngiyafunda ukuthi kuthiwa kuqondene neJerusalema abantu bakaNkuluNkulu abantu ababesindiswe nguNkuluNkulu.
Those that were in exile in Babylon.
Labo ababesekuthunjweni eBabheloni.
And I took heart and I said, Lord, we all deserve to be in exile.
Kathi Nkosi kuyisimanga lesi ngoba sonke kumele ukuthi sibe ngabantu abazithola bese kudingisweni.
Because if we look at our lives and if I look at my life, I deserve nothing else but to be in exile.
Uma ngibheka impilo yami ngibheka izimpilo zethu akukho okunye engicabangayo ngaphandle kokuthi ngivume ukuthi ngempela ngifanele ukuthi ngibe ngumuntu osekuthunjweni.
And these people that were in exile, they were surrounded by their enemies.
lababantu ababese thunjweni ngalendlela babezungezwe izitha zabo.
And everyone knew we in exile.
Wonke umuntu wayazi ukuthi njengamanje sesekuthunjweni.
And I said, but Lord, that is what happened to Job.
Uthi ubaba waqonda kahle ukuthi ngempela yikho lokho kwenzeka kuJob.
Just imagine what Job had to go through.
Awucabange ukubhekisise lokhu uJobe okwakudingakala ukuthi angene kukho.
All the difficulties, all his failures were exposed to the whole world.
Bonke ukwehluleka kwakhe nobuthakathaka bakhe nazo zonke izinto ezazimthinta kwadingakala ukuthi zidalulwe zivezwe emhlabeni wonke.
And Job didn't lose hope.
Kodwa noma kunjalo uJobe akalahlekelwanga yithemba.
And I said to myself, Lord, if things are difficult, if everything seemingly goes wrong, if everybody's against me, and I lose strength, and I'm all by myself, nobody understands me, everybody looks down upon me. Lord, that's how the people felt when they were in exile.
Ubaba uthi ke njengoba kwakwenzeka kuJobe lapho eshiwe ngabantu bonke lapho esekuhluphekeni lapho esebunzimeni kube sengathi izwe lonke limelene naye yilapho ke abantu beyizwela khona ukuthi basekuthunjweni basekudingisweni.
And when Jerusalem was taken into exile, that's how they must have felt.
Ngesikhathi iJerusalema lithathwa lisiwe ekuthunjweni bezwa okufanayo labantu baseJerusalem.
They were in a foreign country.
Babesezweni ekungelona labo.
They were alone, they weren't at home.
Babezizwela beshaywa umoya bese bekude nekhaya labo.
They weren't in the promised land.
Babengekho ezweni lesethembiso.
The Lord led them out of it through the enemies, and they were in a distant land.
UNkulunkulu inkosi yayingekho eduze kwabo babesezitheni zabo bekude nezwe lakube lijwayelekile.
And they also must have felt we are lost.
Nabo futhi isiqobo lwabo babezwela ukuthi silahlekile sidukile manje.
They must have felt God forsaken.
Bazizwela ukuthi uNkulunkulu ubajikele uNkulunkulu balahlile.
They must have even weakened in their strength.
Mhlambe futhi babephelelwa nangamandla emzimbeni yabo bengasenawo amandla.
And I hope we can apply that to our lives.
Ngiyathemba ukuthi lokho singakwazi ukusondeza ezimpilweni zethu.
Where we feel God forsaken.
Lapho sizwela khona ukulahlwa nguNkulunkulu.
Where we feel everything goes wrong.
Lapho sizwa khona yonke into kube sengathi ijikela iphendukelana nathi.
Everybody is against me.
Wonke umuntu umelene nami.
The enemies have got the better of me.
Isitha bese ngathi isona sinamandla kakhulu ngaphezulu kwami.
What is the good of it? What's the good of carrying on? I don't make it.
Umuntu athi kusizana ukuthi ngilokhu ngiqhubeka ngithi ngiyakholwa ngeke ngikwazi ukufinyelela la ngifuna ukuya khona.
Everybody despises me. Everybody knows I'm in Babylon.
Abantu bonke bayazi baqonda ukuthi mina ngise Babylon lapho ngikhona.
Everybody points a finger at me.
Bonke abantu bangikhomba ngomunwe.
Oh, I'd like to go into seclusion. I'd like to hide.
Umuntu afisa ukuthi ufuna ukuthi ahambe ayohlala yedwa abe yedwa endaweni ethile afisa ukucasha abalekelane nabantu.
My life is a mess. I've made a mess out of everything.
Umuntu athi impilo yami isencithakalweni angikwazi ukuqhubeka sengiyichithile impilo yami ngenza izinto ezingafanele.
I think you all know what I'm talking about.
Ngicabanga ukuthi nonke niyayazi lento engikhuluma ngayo.
And that happens so often.
Leyo nto ijwayele ukwenzeka njalo.
And here, all of a sudden, God tells his servant, he tells Isaiah, proclaim this message.
Nansi inkosi ngokuphazima kweso iyafika lapho ikhuluma no-Isaiah, ithi akamemezele lombiko lona.
And he says, comfort, comfort my people.
Uthi duduzani, nibaduduze abantu bami.
Speak tenderly to Jerusalem.
Ungani iJerusalema isibindi.
Oh, and I said, oh God, I think many people need that.
Kathi awuNkosi abantu abaningi bayadinga lokhu.
There are many people who see themselves as a complete failure.
Kukhona abantu abaningi abazibona bengabantu abayizehluleki zokuqala nezokugcina.
Because they in Babylon, they not there where they supposed to be.
Ngoba bazithola beseBhabhiloni abekho endaweni bekufanele ngabe bakuyona.
And then the devil gets one thing right.
Uthi Satan bese thola ke into ethile azobambelela kuyona.
That we only see our failures.
USatan asikhombise ukwehluleka kwethu kuphela.
We see our wrong.
Sibone ukweduka kwethu nokwephula kwethu umthetho.
We realize we've made a mess of things.
Bese sibona nje kuphela ukuthi sesenze umonakalo omkhulu, sadala umonakalo omkhulu ngalokho.
So often, just look at it. I'm losing, 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 I'm losing everything until I'm all alone. All my friends, everybody forsakes me and looks down upon me and even despises me. That's how we feel.
Umuntu abone nje ukwehluleka kwakhe kuyena usuku nosuku, athi usuku nosuku ngilahlekelwa yilokhu, ngilahlekelwa yilokhu, angisena lutho, ngishona bangani bami, iqobo lwabo sebengishile, sengiyingedwa nje kuphela. Abone nje ukwehluleka kwakhe umuntu kuphela.
And the devil concentrates our sight onto our failures.
USathane bese funa ukuthi amehlo ethu nokucabanga kwethu sikufake kulokwehluleka kwethu kuphela.
Eventually we see only our mistakes.
Ekugcineni siyogcina sesingabantu ababona ukwehluleka kwethu namaphutha ethu kuphela.
Eventually we feel sorry for ourselves.
Isigcina umuntu ugcine sezidabukela yena qobo lwakhe.
That I'm alone.
Athi umuntu ngingedwa.
And Job, even his wife, turned against him.
Endabeni kaJobe ngishona unkosikazi wakhe wamphendukela wamgukukela wamelana naye.
And he stood alone.
Wazithola seyedwa.
I think you know what I'm talking about.
Ngicabanga ukuthi niyakuzwa lokho engikhuluma ngakho.
We often feel like that.
Nathi sizithola sesimene sinjalo.
That we are not understood by a single person.
Lapho sizithola khona kube sengathi abasizwa abanye abantu abaseduze kwethu.
And everybody goes against us.
Wonke umuntu umelana nalento engiyishoyo, umelana nami.
Eventually we only see our failures, our mistakes.
Ekugcineni sizibone sesingabantu ababona amaphutha ethu nokwehluleka kwethu.
And that's all we are busy with, feeling sorry for ourselves.
Ilokho kuphela umuntu azoba matasatasa ngakho ukuthi alokho ezidabukela uqobo lwakhe.
Saying this can't be right, that can't be right, and we only find fault.
Athi umuntu akwazi kwenzeka ngalendlela, lento yenzeke kabi, bengafanele kwenzeke kanje, lokho abe bu wrong, bengafanele kwenzeka. Ayikho into umuntu ayicabangayo, ubona amaphutha kuphela.
And when we look at our children, when we look at our brothers and sisters, when we look at our parents, we say, what's the good of it? I'm a failure.
Uma umuntu eqalaza ngapha ebona izingane zakhe, ebona abafowabo nodadewabo, ebona nabazali abakhona, umuntu alahle ithemba, athi usizani uqhubeka, angivele ngiyeke.
They in exile, they in Babylon.
Basekuthunjweni, baseBhabhiloni.
And I'm in Babylon as well.
Nami futhi ngikuli iBhabhiloni lelo.
Because I only concentrate on that, the situation in which I am.
Ngoba mina ngiqwalasele nje kuleso simo engikusona, ngibhekene naleso simo engikusona kuphela.
Whether I work, and the harder I work, the less blessing is on it.
Noma kwesinye isikhathi umuntu uyabona ukuthi uyasebenza ngamandla akhe onke ufaka iconsi lokugcina kodwa izibusiso zibencane.
I do everything, I try everything, but there's no blessing in my life.
Umuntu athi uzama konke angakuzama ngamandla akhe onke kodwa nokho asikho isibusiso empilweni yakhe.
And eventually we feel God forsaken.
bese sibona uNkulunkulu esilahlile ehlukene nathi.
And we forget that God's word says everything works together for good to them that love the Lord.
Bese sikhohlwa ukuthi izwi likaNkulunkulu liyasho lithi konke kusebenzelana kube kuhle kulabo abayithandayo iNkosi.
And just look at Job. Everything went wrong.
Buka impilo kaJobe konke kwamelana naye.
And he felt sorry for himself. His friends came and they pointed a finger and they said, it's because of this and because of that. That's why the Lord is punishing you.
Abangani bakhe bafika kuye bazomgxeka nabo bethi kungenxa lokha ongahambanga kahle kungenxa lokha yikho isimo sakho sinje.
You know, and we excel in that. That we say, oh, you see, it's because of this, it's because of that.
Thina ke bantu bomhlaba singabantu abahamba phambili kulokho ekukhombeni amaphutha ukuthi kungenxa lokhuya kungenxa lokhuya yikho izinto zinjena.
And we call that discernment.
Bese sikubiza lokho ngokuthi kwehlukanisa.
Oh, yes, things go wrong in his life because, and then we name those mistakes.
Bese sithawu impela izinto kuze singahambi kahle empilweni kaSibanibani kungenxa bese siqala ke silibala uhide lwezinto esibona sengathi umthelela walokho.
And we don't realize God's love in it, that God is busy with that person.
Singalibona uthando lukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kukhona afuna ukwenza empilweni yalomuntu.
Because everything works together for good that to them that love the Lord.
Ngoba konke kusebenzelana kube kuhle kulabo abayithandayo iNkosi.
And we are focused on the situation in which we are.
Bese siba ngabantu nje abanake lesi simo esibhekene naso ngaleso sikhathi.
And we our eyes are fixed on the things that go wrong in our lives.
Amehlo ethu siwabeke kulezo zinto ezingahambanga kahle ezimpilweni zethu.
And I just thought to myself how quickly and how easily we in Babylon.
Ngicabanga empilweni yami lapha ngesikhathi ngicabanga lokuthi thina kulula kangakanani ukuthi sizithole nathi sesise Babylon ngalendlela.
We in the land of the enemy.
Sibe sezweni lesitha.
We not there where we supposed to be.
Singabikho lapho kumele ukuthi sibe khona.
And the Lord, in His grace and mercy and love, says, Isaiah, go and comfort my people.
Kumusa wayo iNkosi nangesihle sayo ikhuluma noIsaiah ithi Isaiah, hamba uyobaduduza abantu bami.
Comfort my people.
Baduduze abantu bami.
Speak tenderly to them.
Qunga isibindi uqunga iJerusalem.
Tell them that the days of their misery is at an end.
Ubatshela ukuthi izinsuku zokulwa kwabo seziphelile.
And that I have forgiven their sins.
Bese ubatshela ukuthi mina ngibaxolele izono zabo.
In other words, now forget the situation and everything in which you are.
Ngamanye amazwi, awukhohlwe manje lesi simo ozithola ukuso.
And we so easily live in that, in those situations.
Ngoba kalula nje kuyaphileka kulesi simo umuntu uzithola esenethezekile esephila esimene esifana nalesi.
And we become self-centered. We become touchy. We feel sorry for ourselves and what not all.
Bese siba ngabantu abangathintwa ongasondelwa kubo umuntu oziphilela impilo yakhe yedwa. Abese basesikokeleni sakhe yedwa akekho umuntu ozomtshela into usenemicabango eminingi ke manje yahlukahlukene ethinta yena eqondene naye yedwa ungakubala kube kuningi.
And the Lord says in his word, tell her that her sad days are gone and that her sins have been pardoned. Yes, the Lord has punished her in full for all her sins.
Ubatshele nokuthi buhlanguliwe ububi balo ngokuba lamukelisiwe esandleni sika Jehova ngokuphinda phindiwe ngazo zonke izono zalo.
That is your situation, your miserable life, your failures, I have forgiven.
Lezo zinto obezisempilweni yakho, ukwehluleka kwakho, impilo yakho enosizi nokungajabuli, nezinto zonke bezikhungethe, namhlanje uJehova uthi ngixolele.
Now listen, I hear the voice of someone shouting.
Asilaleleke nakho la kuqhubeka khona evesini lesithathu, izwi liyamemeza lithi,
make a highway for the Lord through the wilderness. Make a straight, smooth, and through the desert for our Lord.
Izwi liyamemeza lithi ilungisani ehlane indlela kaJehova, nihlelembe okwathulweni umgwaqo kaNkulunkulu wethu.
He tells us, don't be busy with your circumstances, with the situation you are in, with your feelings, your discernment. Don't be busy with that.
Inkosi ithi ke ungabi matasatasa nalezi zinto okade ubhekene nazo, ukuhlupheka kwakho, ukuzicabangela kwakho, ukuba nosizi, uqhathe usizi, ukhombe ngomunwe amaphutha kwezinye indawo. Ungabi matasatasa ngalezo zinto.
But make a highway for the Lord through the wilderness. Make a straight, smooth road through the desert for our Lord.
Kodwa lungisa ehlane indlela kaJehova, uhlelembe okwathuleni umgwaqo kaNkulunkulu wethu.
That's what we should be busy with.
Ilokho bekufanele ukuthi ngabe siyakwenza.
Preparing a highway for the Lord to come.
Ulungise umgwaqo wenkosi ezohamba ngawo.
Make a straight, smooth road through the desert for our God.
Ulungise indlela ehlane indlela kaNkulunkulu.
Fill the valleys and level the hills. Straighten out the curves and smooth off the rough spots.
Ugcwalise zonke izigodi, uziphakamise zonke izintaba namaquma, kwehliswe uhlelenjwe.
The Lord wants to focus, take our focus off the situation in which we are.
Inkosi ifuna ukuthi wasuse amehlo ethu kulesi simo esizithola sikuso.
Many of us get stuck with the wrong things people do.
Abaningi bethu baphazanyiswa noma bamiswa endleleni bangakwazi ukuqhubeka ngenxa yezinto ezenziwa ngabanye abantu eceleni.
Many people get stuck with the situation in which I am.
Omunye umuntu angakwazi ukuqhubeka endleleni ame ngqi ngenxa yokuthi ubona usibanibani esesimene esithile.
And eventually I say I'll never make it.
Umuntu bese ephelelwa ngamandla ethi angeke ngikwazi ukuqhubeka nalendlela.
I lose heart.
Bese ngilahlekelwa isibindi.
When I see the situation in which I am, I give up.
Uma umuntu ebona isimo kuso ngokwempilo yakhe athi ngiyahluleka ngeke ngisakwazi ukuqhubeka.
And that's what I said, that is the danger in which we can so easily fall.
Iloko ke ngikubona kuyingozi enkulu esingangena kuyo thina uma singaqaphele.
And the Lord says, now I've forgiven you. Now prepare a highway for the Lord.
Inkosi ithi sengixoleleke manje kodwa ufuneka ukwenze lungisa indlela yenkosi.
Fill up the valleys.
Gcwalisa uhlelembe amaquma.
Bring down the hills.
Bese nezintaba zehliswe.
You see he's focusing us on our personal life.
Manje inkosi sikhuluma nezimpilo zethu ngamunye ngamunye.
Not the situations in which we are.
Hayi lesi simo umuntu azithola ekuso.
But that we get busy with ourselves.
Kodwa umuntu abe matasatasa ngoqobo lwakhe.
How often must I remind myself to say, see to it that your life that your relationship with the Lord stays right.
Kaningakanani ngizikhumbuza mina uqobo lwami empilweni yami ukuthi angiqaphele ukuthi ubudlelwane bami noNkulunkulu buhlala busezingene lihle.
Be concerned about yourself.
Gibe umuntu obhekene nokuthi impilo yami ihamba kanjani.
Forget the situation in which you are.
Ukhohlwe lesi simo esikuzungezile eceleni.
Forget that you are alone.
Ukhohlwe ukuthi wedwa awunamuntu.
Forget that nobody understands you.
Ukhohlwe ukuthi akukhona umuntu ongakuqondisisi kahle lokho okushoyo.
Be busy in preparing the highway of the Lord that the Lord can come.
Iba matasatasa nendlela kaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu akwazi ukuza sondele kuwe.
Take those curves out of your life.
Susa lawo majika namagwinqi gwinqi akhona empilweni yakho.
Fill up the valley.
Gcwalisa lawo maqhuma.
Bring down the hills.
Bese uhlelemba izintaba zilelenjelwe.
Be busy with yourself.
Iba umuntu oqondene nempilo yakho.
Don't be busy with the condition of your brother or your sister or your son or your daughter.
Ungabe umuntu omatasatasa onake ukuthi kwenzekani kumfuweni, kwenzekani kudadweni, kwenzekani enganeni yakhe.
You get so busy with that which is around you that you forget to see to it that your relationship with the Lord stays right.
Esikwesinye isikhathi umuntu bamatasatasa ngezinto ezimzungezile ezenzeke eduze kwakhe bese ekhohlwa ileyo nto eqondene nempilo yakhe engakwazi ukumsiza.
That I tell myself every day and every moment, see to it that my relationship with the Lord isn't blurred in any way.
Bese umuntu akhohlwe ukuthi azikhumbuze yena usuku nosuku ukuthi aqaphele ukuthi ubudlelwane bakhe noNkulunkulu buhlala njalo bungaphazamiseki.
That I've only got one concern, and that concern is that my relationship with the Lord stays right.
Ngibe nokukhathazeka okukodwa nje empilweni yami, ngikhathazekele ukuthi ubudlelwane bami noNkulunkulu buhlale njalo bucacile.
In other words, that I don't sin, because sin separates me from God. That is important, that I'm busy with that, that I say, oh Lord, may that highway be open that you can come.
Ibe matasatasa ngalokho ngithi awuNkosi kwangathi leyo ndlela yakho ingavuleka ukuze usondele uze.
That I may experience thy fullness, that I may experience thy presence in every situation, in any situation that comes my way.
Ngithi Nkosi kwangathi ngakuzwa wena useduze kwami, ngikuzwe noma ngabe ngikusiphi isimo engizithola kuso empilweni yami, kodwa ngizwe wena useduze kwami.
That I learn to be quiet.
Ngifunde ukuthula.
That I don't talk.
Ngingakhulumi.
But that I keep quiet and see to it that my life, that highway for the Lord to come is there all the time.
Ibe umuntu ofunda ukuthula phambi kwakho, ngingakhulumi kakhulu kodwa ngenze isiqiniseko sokuthi le ndlela ephakemeyo ekukhulunywa ngayo la ibe indlela elungile ukuze usondele Nkosi uze kimi.
That there are no valleys.
Angabikho amaquma.
That there is no hills.
Ungabikho nezintaba.
That it'll be a highway. That it'll be in every circumstance, every situation, the highway is there. There's no up and down in my life.
Ube indlela eqondile, indlela ehlelembekileyo, indlela engayinakho ukwehla nokwenyuka namaquma atholakala empilweni yami.
And no matter what happens, that I stay in the presence of the Lord.
Kuze kuthi noma ngabe kwenzekani empilweni yami kodwa ngitholakale ngihleli phambi kobuso bukaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.
Then the glory of the Lord will be revealed and all people will see it together. The Lord has spoken.
Ivesi lesihlanu, inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa, yonke inyama ikubone kanye kanye ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile.
If I'm concerned about one thing, and that is that the highway is a highway, no ups and downs in my life, that no matter what happens, I'm at perfect peace. I don't lose my temper. I don't get irritated. I don't get angry. I'm absolutely, it's the highway. The Lord is on it, and the glory of God is seen in my life.
Uma ngabe kunjalo ke ukhona le ndlela kaJehova enhle, indlela kaJehova ehlelembiwe, indlela kaJehova engenawo amaguma nezintaba, kugcwaliswe nemihosha yonke ukukahle ngendlela elungileyo. Ngakho ke nginokuthula emphefumulweni yami, nginokuthula enhlizweni yami, ngiyazi ukuthi konke kuhamba kahle emaqondana noNkulunkulu.
Straighten out the curves and smooth off the rough spots. And that, I'm busy with that, to smooth out the rough spots. Tell me, friend, tell me, brother, sister, are there still some rough spots in your life?
Kukhulunywa lapha ngokuthi kugcwaliswe, kuhlelenjwe indlela kaNkulunkulu nasoqathulweni. Lapho ngempela izinto zizimbi khona, kube sengathi kurough, akuhambi kahle. Umbuzo enginawo ukuthi mfowethu, dadewethu, ngabe zisekhona yini izindawo enhlizweni yakho nasempilweni yakho la kukhona khona amaginxiginxi kungaqondile khona na?
That the glory of my Lord will be seen in my life.
Kuyothi ke ma kungekho lokho, konke kuhamba kahle, inkazimulo kaNkulunkulu ibonakaliswe empilweni yami.
That the glory of the Lord will be revealed and all people will see it.
Inkazimulo kaJehova ibonakaliswe yonke inyama noma bonke abantu bakubone.
And I ask myself the question, what do people see in my life?
Ngizibuzela umbuzo ukuthi ngabe babonani abantu empilweni yami na?
You see, the focus immediately points, it is focused on my personal life.
Uyabona ke isuka nje phansi yonke into isibheke ngakimi manje empilweni yami mina muntu uqobo lwami impilo yami ukuthi ihamba kanjani.
My life speaks louder than my mouth.
Impilo yami ikhuluma kakhulu ngaphezu komlomo wami lokho engikhipha emlonyeni.
The Pharisees and Sadducees talked and spoke the truth.
AbaFarisi nabaSadusi babekhuluma okuyiqiniso okuphuma emlonyeni yabo.
That the Lord Jesus even said, everything they say, do.
Kangangoba ngisho iNkosi uJesu uyakhuluma lamazwi yathi yonke into abayisho abaFarisi nabaSadusi yenzeni.
They spoke the truth.
Bakhuluma iqiniso.
And oh, dear brothers and sisters, be careful. We can speak the truth. We can testify. We can go around and tell the people about the Lord Jesus, but our life says something different.
Awumfowethu, dadewethu, qaphela ukuthi kungenzeki lokho empilweni yakho ngoba singakhuluma, sifakaze, sihambe, sehle senyuka sitshela abantu ngoNkulunkulu, sikhuluma lona iqiniso, kodwa izimpilo zethu zibe zisho okunye okuseceleni.
What do your children say about your spiritual life?
Ngabe abantwana bakho bathini ngempilo yakho yokomoya na?
Because they live with you.
Ngoba bahlala nawe.
What do your workers say about your life?
Abasebenzi bona abakusebenzelayo bathini ngempilo yakho yokomoya?
Because that is what counts.
Ngoba yilokho okukhulumayo nokusemqoka.
You can have 100 workers.
Ngoba uba ungaba namakhulu ngamakhulu ezisebenzi.
And they all obedient to you.
Babe ngabantu abalalelayo futhi kuwena.
They do what you tell them to do.
Bakwenze lokho obatshela khona ukuthi bakwenze.
But your life. What do they, if you ask your workers, if I go and ask them and say, listen, that person, is he a Christian or not?
Kodwa impilo yakho yona injani na? Uma ngabe singasondela nje sibabuze ukuthi lo muntu lenisebenza naye impilo yakhe ithi uyikholwa noma kalona na.
What do they term, what do they see in your life?
Babonani empilweni yakho.
Then the glory of the Lord will be revealed and all people will see it.
Inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa yonke inyama iyibone.
If those rough edges have been taken away.
Uma lezo indawo lezo ezimigodi sezihlele njiwe zasuzwa.
If those valleys disappear.
Uma ngabe nalawo maquma lawo esenyamalele.
Those high places, they gone.
Izintaba lezo sezinyamalele.
It's become a level, beautiful highway for the Lord to come.
Sekuyindlela ehlelembiwe enhle umgwaqo olungiselwe inkosi.
And if we desire that people see the glory and the wonder of the Lord in our lives, we've got to see to it that he's got a way and a highway to come.
Uma sifuna singabantu abalangazelela ukuthi inkosi ikwazi ukusondela ezimpilweni zethu, ikwazi ukusiza empilweni zethu, kumele senze isiqiniseko sokuthi indlela yenkosi ihlelembiwe ukuze ikwazi ukuza inkosi isondele kithi.
If we want to be the salt of the earth, then we've got to be busy with the highway.
Uma sifuna ukuthi sibe ngusawoti womhlaba, kumele sibe matasatasa nokulungisa indlela yenkosi.
We've got to be busy in dealing with those things in our life which are displeasing to the Lord.
Sibe ngabantu abamatasatasa bezama ukuthi basuse lezi zinto ezingayithokozisa inkosi ezimpilweni zethu.
Tell me, is that what you are busy with?
Ngitshele mhlobo wami, ngabe yilokho wena okwenzayo na?
Are you busy day and night in saying, Lord, is my relationship unblurred, unhindered?
Ngabe wena umatasatasa usuku nemini uthi, Nkosi, ngifuna ukuthi ubudlelwane bami phakathi kwakho kungaphazamiseki na?
That no matter what I meet up with during the day, I will keep my perfect peace.
Noma ngabe uhlangana nani osukwini, kodwa wenze isiqiniseko sokuthi uzohlala njalo unokuthula kwaphakade.
If everything goes wrong, your business goes wrong, everything what you did today went wrong, when you get home, what does your wife see? The glory of the Lord? Or does she see a disgruntled, whether she sees a husband who's lost all hope and who wants to throw in the towel?
Uma ngabe zonke izinto zimelana nawe, izinto zingahlangani, izinto uthi uyabamba ngapha kuphunyuke ngapha, ngisho nasemsebenzini wakho, ebhizinisini lakho, konke uthi uyakuhlanganisa kungahlangani. Nakhona nje osukwini lanamhlanje, uma ngabe kukhona izinto ezithile okade uthi uyazenza kodwa zangalunga, uma usubuyela ekhaya, unkosikazi wakho ubonani ebusweni bakho? Ubona yona leyo nkazimulo kaNkulunkulu, noma ubona indoda owesilisa oselahlekelwe ithemba, osefuna ukuthi avele nje alahle yonke into phansi?
It's the glory of the Lord seen in your life in those situations.
Ngabe inkazimulo kaNkulunkulu iyabonakala empilweni yakho nakuzo lezo zimo na?
You will never grow faint, the Lord says.
Uthi uNkulunkulu ngeke ulahlekelwe ithemba.
You will never get tired.
Ngeke ukhathale.
It gives power to those who are tired and weak.
UNkulunkulu unikeza ithemba kulabo abayethileyo nabangenamandla.
And he says, go and proclaim that.
Uthi hamba ukumemezele lokho.
Never give up.
Ungalahlekelwa ithemba.
How many people, they start off well, they start off with the Lord, and in these days I just thought, how many of those that said, we want to crown the Lord Jesus as Lord in our lives in a month's time, in 2 months' time, how will their life look like?
kade ngibona kulezi insuku ukuthi bangakhi abantu esebe vume ngemlomo yabo ukuthi bafuna ukuthi bamphese umqhele inkosi bafuna ukuthi bayilandele bafuna ukuthi babe seduze kwayo kodwa emva kwenyanga enyanga imbili bangakanani abazotholakala besamile kulokho na
will they get tired
ngabe bazophelelwa ngamandla
will they get weak
bazo bangabantu abayethileyo
will they feel I've lost it
bazoba ngabantu abazozibona sebelahlekelwe na
Even the youth will become exhausted, and young men will give up. That's what God's word says.
Inkosi yasho lapho ukuthi abasha izinsizwa ziyaphela amandla zikhathale.
But those who wait upon the Lord will find new strength.
Kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha.
They will fly high on wings like eagles.
Bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi.
They will run and not grow weary.
Bagijime bengakhathali.
They will walk and not faint.
Bahambe bengapheli amandla.
See to it that your relationship with the Lord stays right.
Qaphelisisa ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu buhlala njalo busendimene kuyona.
Let the glory of Heaven will be seen in you.
Ukuze inkazimulo yasezulwini ibonakale kuwe.
That the glory of our Lord Jesus Christ will be evident in our lives.
Inkazimulo kaJesu Kristu ibonakale ezimpilweni zethu zonke.
No matter how difficult it is.
Noma ngabe kunzima kangakanani.
Don't face on the difficulties.
Ungabi umuntu oqwalesele njalo ebunzimeni nasezinkingeni.
Don't fix your eyes on the impossibilities.
Ungabeka amehlo akho ezintweni ezinzima ezingeke zenzeke.
On your failures.
Ekwehlulekweni kwakho.
On everything that comes your way.
Noma yini efika endleleni yakho izokuthiya.
If it's one message after the other and it is just Job's messages.
Uma kufika umbiko emva komunye umbiko emva komunye kuyimbiko ngempela ekudonsela phansi.
See to it that the highway for the Lord to come is never blocked.
Qaphelisisa ke nokho ukuthi indlela kaNkuluNkulu le ekufanele ahambe ngayo uNkuluNkulu ayiphazamiseki yona.
See to it that the highway It's always open for the Lord to come.
Qaphelisisa ukuthi indlela kaNkuluNkulu njalo ngaso sonke isikhathi ivulekile ukuze inkosi ikwazi ukuhamba kuyo.
See to it that your relationship with the Lord stays perfect.
Ubudlelwane bakho noNkuluNkulu buhlale njalo buseqopheleni eliphezulu okuyilona lona.
No matter don't focus on your wife, on your children, on circumstances. But focus your eyes on one thing, on the Lord. To say, Lord, I don't want anything to come between us.
Ungabheki futhi izinto ezenzeka unkosikazi wakho, ezinganeni zakho, endodeni yakho, noma yini eseduze kwakho, kodwa uthi nje Nkosi, ngifuna into eyodwa ukuthi ngibe munye nawe.
You know, and if you are focused on that,
uma ngabe uqaphelisise lokho,
if you see to it, that there's nothing between you and the Lord, that you are busy with that.
Uma ngabe uqaphelisisile ukuthi akukho lutho oluphakathi kwakho noNkulunkulu futhi unake lokho kuphela.
There'll be nothing between you and your brother.
Ngeke kube bikho lutho olungenayo phakathi kwakho nomfoweni.
There'll be nothing between you and your wife.
Ngeke kube bikho lutho oluyongena phakathi kwakho nonkosikazi wakho.
There'll be nothing between you and your children.
Nento ezongena futhi phakathi kwakho nezingane zakho.
Or your neighbors.
Noma umakhelwane.
You live a life that will say, Lord, let the glory, you won't even say it, the glory will be seen in your life.
Uma kunjalo, ngeke kudinge nanokuthi uthi Nkosi inkazimulo yakho mayibonakale kimi, iyovele izenzekele ibonakale phezu kwakho.
And people will say, That is a true Christian.
Abantu bawukhomba ngomunwe bathi nangu yake umzalwane weqiniso.
Because we see the glory of our Lord in their lives.
Ngoba siyabona ukuthi inkazimulo kaNkuluNkulu iphezu kwakhe lo muntu.
And the question is, what do people say about me, about my life?
Umbuzo ukuthi ngabe abantu bathini ngami, bathini ngoqobo lwami nangempilo yami.
What do they see in me?
Babonani kimi?
Do they see the glory of the Lord?
Babona inkazimulo kaNkulunkulu na?
Or do they see other things?
Noma babona ezinye izinto?
And people are watching us.
Abantu basibhekile.
We are a letter written by the finger of God. And if people don't read that in our lives, we can't win them for the Lord. May the Lord help us. May the Lord be merciful to us, that we will prepare the highway of the Lord.
Kwangathi uNkulunkulu angasiza, kwangathi uNkulunkulu ngaba nomusa kithi, asenze sibe ngabantu abazobabhizi babe matasatasa nokulungisa indlela yeNkosi.
Before the Lord Jesus started his ministry,
ngaphambi kokuthi iNkosi uJesu iqale umsebenzi wayo wokushumayela,
when he was here on earth,
ngesikhathi esela emhlabeni,
there was one who went before him, John the Baptist, and he said, prepare the way.
And
that is the message we received this morning. Prepare the way. When the revival started down here at
Mapumulu,
that was the first message we received. Prepare the way of the Lord. See to it that your relationship with the Lord comes right. Confess your sins. Remove that which is between you and the Lord. Everything. Away with it. Oh, we heard it over and over in this week. And then, when people started doing that, the revival came.
And
if you want to be revived again, maybe you were once revived. And somewhere along the way, your eyes were focused on the situation in which you are. Your eyes were fixed on the wrong what people do. Your eyes were fixed on that what people do wrong. And you lost the glory of the Lord. Be renewed. Be revived. Prepare the highway of the Lord, that the Lord once again can come, that the glory of the Lord will be seen in your and in my life.
Vuseleleka nawe namhlanje, thola lokho kuvuseleleka kwangempela, ube ngumuntu ohlumelelekayo nawe empilweni yakho ukuze inkazimulo kaNkulunkulu ibonakale empilweni yakho nasempilweni yami.
You might say, oh, I've heard this message over and over.
Mhlawumbe ngathi wena sengike ngayizwa imtshumayelo efana nalena izikhathi eziningi.
Maybe that is the reason why you still hear that message today, because the Lord wants you to repent. Prepare a highway for the Lord, that the glory of the Lord may be seen in you and me.
Ukuze inkazimulo yenkosi ibonakale empilweni yami nasempilweni yami.
Let us pray.
Asikhuleke.
Lord Jesus,
Nkosi Jesu,
we thank thee for thy word,
siyakubonga ngezwi lakho,
which is so clear,
elicacile,
which everyone can understand. And we pray that thou wouldest reach the depths of my heart. That I may remove the hills, the mountains, the valleys, the crooked places, the curved.
Ukuze uNkulunkulu lelizwi lakho likwazi ukususa lezo zintaba lidiliza amaqoma lihlelembe izindlela ezikahle likwazi ukususa namajika nezintaba ezingalungile empilweni zethu zisuke eNkulunkulu wethu.
That thy glory may be seen in our lives.
Ukuze inkazimulo yakho uNkulunkulu ibonakale ezimpilweni zethu.
Amen.
Amen.